Ibyari vanga nabihinduye amakuru uwari umwanzi dore yabaye umukunzi aho ndi nahakoreye buri munsi nyura mu biziba wamfataga nk'inyuzi It's a long way up do you see System hori noza kuba mubi I can't lose it aho mba ngenda hasi nasize byinshi umuntu njye utazi natoye inkota ndi mu ntambara imbuza kubaho utamuribona nabivanye habi cyane ndabisimbutsa Performance muri mirror, views that is zero Ibihumbi magana nebibona ibyo ndimo Mbona numva amahirwe aramwiyo nayabonye ariho arari Tangiriro buruko mbisoje Nahagarara nkande
Views that is zero Ibihumbi magana nebibona ibyo ndimo Mbona numva amahirwe aramwiyo nayabonye Ariho arari tangiriro buruko mbisoje Nahagarika nkande Nahagarika nkande Nahagarika nkande
Kwishaza nibaza niba hari cyo bikimara gusohora ingoma magana nta bufasha wabikwama nk'ishinura nge n'abajama hazaza n'ibya hazaza izo mboga ni zabo bana
Give me give me to cool all day all night inzira ni mikuku is a long way up
Babylon, there is no turn.
If fire burning, there is nowhere to run. Keep your head straight. If Babylon, there is no turn. If fire burning, there is nowhere yeah. to run.
Changed, of course I changed. How do you expect me to stand the same? And it's been 4 years, but again, ndi kuri front line by way. Na burya ibi byose mbikorera country money, giving inkora mbikorera mel. Ukuntu nkikoswe n'abanzi bashaka kungwisha bingoye nzihorera fresh. Kuva nazaho nshibyo nsiga nkoze nabo no biracyavugwa. Kano change ni process kuko na nubu muhanza rachamburwa. Wohu fiti chufashu fiti kubikorubu maruta rambura. Na hongana ni long way kuko ndechaza gukoma bataranyurwa. Niba mira ndacharura miziki mipaka ndacambuka imihigo ndi kwesiga hishwa ni myinshi no time izivugira ndacyakura nabahungu turakwibira ibanga n'ubukungu uri kwizira na unazora gufiniga rupiniga shooting me bye bye fite ntwaro rutura ni display fite imano guhura ni business opa umbonye gishiramo distance force bika yawunyishuremo respect fite ntwaro rutura ni display fite imano guhura ni business opa umbonye gishiramo distance bika yawunyishuremo respect bika yawunyishuremo respect